ife mere mmadụ o wute gị eyi emela mmadụ ọzọ ọkwa ịmaka o si wutere obi yo.
It's a cars on the beat loading.
Asịrị anyị si nị mmadụ ịkụwa onye eze were onwe gị kukene ka ịfụ ka o si wute n'obi yo eyi.
Activated.
Ife mere mmadụ o wute gị
eyi emela mmadụ ọzọ ọkwa ịmaka o si
wute n'obi yo eyi. Ife mere mmadụ o wute gị eyi onye eze emela mmadụ ọzọ ọkwa ịmaka o si wute. Asịrị anyị jiri mmadụ ịkụwa onye eze were onwe gị kukene ka ịfụ ka o si wute n'obi yo. Ife mere mmadụ o wute gị yo emela mmadụ ọzọ ọkwa ịmaka o si wute n'obi yo. Ife mere mmadụ o wute gị eyi onye eze emela mmadụ ọzọ.
Yeah.
Fago talego, anyi wakarugo, maybe they guanyo,
akara kanina.